Sehr ham. Show. Nadal Force Production. Show. Na Sorge. Es sind Genus. Aha. Show. 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 It's it. Nang minala. When I won't have a Nang minala. When I won't have a night. Thunder the paper and the penny green marking before I made him place holy holy. Let Repung get fed up and balloon inside me in Vanak Nomkaka and Gabus in the Lamans. Kapunyeluya should start to flow. Get this and get swash. Mang Loba Yaparachi, penny compost the paper, Mang Palang Sawas in Oglala, Washep Sugule, Kupus Yapam, and two teachers boo. Faggy energy, Jengemo, fire, Sindal and Simbi. Then I call and Abo from my part. Yasanda, Sindel and Topes and Combe, Bumalanga, Yakaran. Now let's Kupus and Kumbuzi, Mama Nash, as look as Dalang, Spissu Fang, look and Palang of Umnam. Yosebenza kutabuka intambu yelanga basitheke ukuthatha ikhefu thina baphansi betheke iy'nkomo lezi Mr. President idala bengesiwephu kancini enatal force ingoma iphuma deli endanqeni nalo 16 ebekungikhipha eli nang mina la
wena
wawungakanani
nang mina la
wena wawungakanani
esenjeni osikenge shaya ingoma ugido kwesangoma amakhosi ithokoza sidume ukudlula ezasegoli indonga noma ndoda shaya into ehambayo engafile umgogoda mesinto mzeni zayipho sokusho ukuthi siyakhoda thoba ingoma ngisho indoda igcwala ihlahla mifotoza sivele sishisa ikhotha ukuphina ukholwa ngokushawa ngeroma education is the key commercial isangqongqoza sijimile sayivokavoka shosholoza mugoloza ngida ngiphethe ishoba ngigadla ngincinde kwiyihlungu zenyoka sibaleke isimbodla indoda endala ishaya ichitha isidoda sanikhoda sanimonge amini tata muna ropa yegelana ukufosa ngiphethe izinde zandla sengiyahloma kodwa sopa ngukubhela wena ukufuza umapholobo ngiyakholosha phekwe ebhitha ngithi lifele empini isosha ugcina ngokuyikhosa inkomo ngokumnikazi uyagqobha itata i-twitter nangifolowa ngisowa ngaphansi nemkoma
nang mina la wena wawungakanani
nang mina la
Nang mina la
Nang mina la
Wena wawungakanani
Wena wawungakanani